Mi napenda kupea demi yangu attention, from kisses kwa bus station to mentions kwa radio station. For 20 tupate session asunujo studio, pia wezi kosa session. Yani he is your love too, he ni passion, that one person. Shikilia my heart, na keys the mansion. Skoko.
Hate bankas kazine. Dua langu la kukwa timaye limempata mwewe. Amenipa nafasi na hidi ntavuka na Nati safia nanga, yendo mana mina chuna kakita. Meno safta basa mwani para, wanashangamo na mini koitha. Mishoni za mutena sifani gizani mama. Umeni bring to the nika niko kwa patige shagi na moratina. You make me feel alright. Sunday to Sunday kama tani kamate. Nataka mpaka kwenye mtandao tutangaze. Picha kwenye gafla tukikatana mate. Mpaka maheta wakipate pate
when
pate.
When rains na uko jao na uko beba umbrella. Just call my name I'll drive the place. Sudani yata uko Mandela. Na nikiweza sema ndasema dunia nzima wendo napendanga. Na nikiweza sema ndasema dunia nzima wendo napenda.
Wanasema nina PDA, PDA.
Sasa wamejaya tu mahaters. Lakini baby stay with me. Si lazima tu wasikize nitakupa tu attention. Future iko bright sana baby dunga shit. Sikiza ngoma zetu kila station. Lakini baby stay with me. Si lazima tu wasikize nitakupa tu attention. I'll be there for you no matter what they say or do. And you're my kind of flavor man. Nikunywa you're my juice.
Benzi be ready, need to supply the love. Mimi kama pedi, anytime, anywhere. Sita sleki, niko seti kukupa all the attention.
Oh gosh, I forgot to mention. Unanipa hampa moja na bacon. Ukiwa na noma when your intervention. Na sita kibadilisha situation na.
When it rains na uko jao na uko beba umbrella. Just call my name, I'll drive the place. Sudani yata uko Mandela. Na nikiweza sema nasema dunia nzima wendo napenda. Na nikiweza sema nasema dunia nzima wendo napenda.
Wanasema nina PDA, PDA.
Attention.